olwalero tuyingidde olunaku olwokubiri kasookedde ekitongole ky'ebyempuliziganya mu ggwanga lino ki Uganda Communications Commission UCC kijjako internet era abasuubuzi okwetoola eggwanga lyonna n'okusingira ddala bakozesa internet ge bakaba ge bakomba oluvannyuma lw'okufiirizibwa ebitagambika. Kinajjukirwa nti akawungeezi k'olunaku olw'okubiri lwa ssabbiiti eno UCC yajjako internet awatali kusooka kulabula bannayuganda era abasuubuzi bagamba nti bizinensi zaabwe n'okusingira ddala ezikozesa internet nga apps kwe basinziira okutunda ebintu eby'enjawulo ku mutimbagano kyenkana zifudde.